Evernest Zukawi min y'a den duru n'a bange Chituguiza dɔgɔtɔrɔso la Harare dugu kɔ kan. O ko den kura nin boloci kɛra ka ban polio banakisɛ ma. Zimbabwe ye polio boloci o wulikajɔ kɔrɔtɔlen dɔ daminɛ kɛnɛyako ɲɛmɔgɔ ka bana dɔ jirali kɔfɛ salon laban na. Evernest Zukawi den bolocilen ba, ne nisɔndiyara ko boloci baaraw kɛra ka ne to dɔgɔtɔrɔso la. Ni n bɛ so i bɛ waati bila kɔfɛ boloci taabolow bɛ
ci.
Duniɲa kɛlɛyatɔnba ka fɔ la Zimbabwe ye jamana 11 dɔw ye farafina kɔrɔyanfan fɛ ni sahɛliyanfan na minnu ye polio banakisɛ sɔrɔ o de kɛra sababu ye ka boloci wulikajɔ kɛ jamaba la. Zimbabwe ye jɛ k'a fɔ kɛ ni UNICEF ye diɲɛ kɛnɛyatɔn ani baarada wɛrɛw ye walasa Paul Wakum UNICEF farafina kɔrɔyanfan ni sahɛliyanfan la. Sisan Zimbabwe jamana na k'a sababu kɛ jamanaw ye polio bana sɔrɔbaga 15 ni kɔsɛbɛn kabini salon wulikajɔw bɛ sen na min ɲɛsilen bɛ denmisɛnnin miliyɔn 4 ni 2 ma minnu si tɛ san 10 bɔ ka boloci hakɛ miliyɔn 15.5 ni kɔ san wa anw jigi b'a kan ko nin seri nin bolo filanan filanan nin laban na jamanaden laɲinitaw bena se ka kɛ. Sleiman Timios Kiwidini, Zimbabwe jamana ka kɛnɛyako ni denmisɛnu ka ɲɛta ministiri kɔrɔ.
The detection of these viruses in environment
or in humans constitutes a fully outbreak in the country.
While the news is concerning, we as ministry would like to reassure the public that we have taken swift action to investigate and contain the outbreak to prevent anything. We as ministry would like to reassure the public that we have taken swift action to investigate and contain the outbreak to prevent anything. The spread that may occur.